Nateka moyo akili na waza kwako Maya. Oh Maya. Na ndo maana najidai chako ni changu wawili mpaka kesho Maya. Oh Maya. Ila waogope masidi watakucheka.
Ice grills on the mix.